over the classic music.
Awe
Daydream with Sam.
Nilipo panga ni kuwache mora kapinga Watoto na wetu kapata Ayaya Nilipo panga ni kuwache mora kapinga Watoto na wetu kapata Ayaya Nilipo kwenda mujini Nika kocha kijijini Nilikuwacha sarama mama Ayaya Nilipo kwenda mujini Nika kocha kijijini Nilikuwacha sarama mama Ayaya Hile kurudi nyumbani Hakuta mabadiriko Kipenzi changu cha ubani Mebadirisha ngozi yako Hile kurudi nyumbani Hakuta mabadiriko Kipenzi changu cha ubani Mebadirisha ngozi yako Mama wabana Chokurora nsoni Mama wabana Mbena mama yangu Umenitia ibu Chokurora nsoni Mama wabana we Mbena ya papai Umenitia ibu Una umenirisa Umeni umiza Umeni dharirisha Cheusi, cheusi mangara Una umenirisa Umeni umiza Umeni dharirisha Cheusi, cheusi mangara Mpaka naimba Kama wazee wa zamani Mpaka naimba Kama wazee wa zamani Hawe cheusi Hembu sikia Cheusi mangara Badiri mwendo huu Mangara we Mangara mama Binti Afrika Nikitazama sura yako Misipati majibu Nikitazama mbire yako Minapata gathabu Zile sabuni za kisasa Makaro laiti Yame kuponza mama Mke wangu Uro rafiki na ushoga ushoga Wa majirani wabaya we Wame kuponza mama Mke wangu Tukurora nsoni Mama wabana we Mbira baba yangu Umenitia ibu Tukurora nsoni Mama wabana banje Mere mamae Unitia